Bona nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firifiri na taska. Bro amejituma ako kazini anaisaka, but anajua bibi yake anafanya nini Naivasha. Boy, akisi Kenya kuna content, nashindwa dunge chengani so nazidunga zote. Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope, si ubonga kila mitu kitaka ganji itoke. Normally shembeteng, mamoli kwa Henneken. Mwena me, you're my friend, we got rich in the ends. Tulimtupa kwa boots, si tulimtrace na magan. Kawamini tuko luzu Lizbeth, that's falling arm. Sini mabagla for sure na hisi siri. Bala club wezi njua kwa CCTV. Bro nikimuambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu tanipata ni mesare siki bizi.
Kuna mahali nafaa kuenda nani zai. Sweet vlani shua popsa kawasaki. Jege masanze hawa tutaki. Ka unitambui siku tambui.
Kwa zingwa kona waps. Kauna ngam na ma waps. Kwa zingwa kona waps. Kauna ngam na ma waps. Kauna ngam na ma waps. Kauna ngam na una.
Gwara na waps wadhara, ukikwara askari wa msitu giz ni kukimbiza maswara. After masjid masti, ikilost isit wazing, tunapiga baroda na kikwara. Tombo yoyoto mboya zilombo tosti so mangoto 6 feet with deep deep ni vila limaro. Homeboys apana traka mchezo atina hama, tomboys bombo klat bato. Izagi mu baroda sarek ndipi tukishukizo masa. Minus warazi tula adingi maombe. Taki news joe mweshimiwa kulendaje tena jama. Divide makazi zita msingi to the jobless. What you what about PCCBs? How about Gen Z? How about that? What about PCCBs? How about Gen Z? How about that? Kuna bahali nafaa kuenda nani zai. Sweet vlani shua popsa kawasaki. Jege masanze hawa tutaki. Ka unitambui siku tambui.
Kauna ngam na ma waps. Kauna ngam na ma waps. Kauna ngam na una. Wasing wa kona waps. Kauna ngam na ma waps. Kauna ngam na ma waps. Kauna ngam na una.
Yo, tuna drip design tumekuwa maplamba. Tuna beef josta nikamtezana. Labda peace talk ama kofi kaya nana. Pigia skilo tuchukue maska nkaza das. Mini pro kwe shit siati na jigas. Kuna bro amejipindia AP na ngiwap. Mili yangu ya kwanza nilishikanga nikirap. Tuko wax chinda bees wera imetigeza wasp. Soshi moja ya pili ya utat na una kuf kuf. Tuko holy masoja matroop na makrup krup.
Unangam, unangam.
Ulidaya tuna kitu na una makali na graph yetu una improve. Speed flani Kawasaki niki come through. Kama lightning tuki jam niku strike tu. Kudigida warazi ndo kitu si udu.
Kuna bahali nafaa kuenda nani zai. Speed flani shua popsa Kawasaki. Jege masanze hawa tutaki. Ka unitambui siku tambui.
Kauna ngam na ma waps. Kauna ngam na ma waps. Kauna ngam na una. Wazingwa kona waps. Kauna ngam na ma waps. Kauna ngam na ma waps. Kauna ngam na una. Wazingwa kona waps. Kauna ngam na ma waps. Kauna ngam na ma waps. Kauna ngam na una. Wazingwa kona waps. Kauna ngam na ma waps. Kauna ngam na ma waps.